Paalamenti eyisizza omusolo ku mafuta gwa shiringisi 2 ku buli liita ya peteroli ne dizero. Omusolo guno oguli mu nnongosereza gavumenti zeyanjulira paalamenti mu tteeka lya excise duty, paalamenti yeekubaganyizaako ebirowoozo olwaleero era n'eriyisa. Okuyisa omusolo gwa shiringisi 2 ku buli liita y'amafuta kireetedde omusolo gavumenti gwewooza ku buli liita y'amafuta okweyongera okuva ku shiringisi 14.5 ku buli liita ya peteroli okutuuka ku shiringisi 17.5. Ate ku liita y'amafuta aga dizero, omusolo ogulinnya okuva ku shiringisi 12.3 okutuuka ku shiringisi 14.3 buli liita. Omusolo guno bagwongereza mu kiseera ng'eggwanga liri mu katuubagiro ak'ebbula ly'amafuta nga mu masundiro ag'amafuta mangi mu ggwanga amasundiro mangi tegalina ate nga n'ago agalina gagatundira waggulu wakati wa shiringisi 15.5 ne shiringisi 15.3 buli liita ya peteroli ate dizero ali wakati wa 15.3 ne 15.10. Abaka ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Besekezi Ssenyonyi n'omubaka wa Mbale Industrial Division Karim Masaba bawaganyiza omusolo ogwo nga bagamba nti kugenda kulinyisa ebbeeyi ya buli kintu ne bawabula gavumenti nti amafuta waakiri egongezeeko nusu 10 mu kifo kya nusu 2.
Chair, just to make an addition, every witness we interfaced was against this proposal and no one supported this increment because it's quite huge given the circumstances that we have a lot of instability going in the Middle East and prices are going up. And they said, since each year we are having this excise duty amended, that can come maybe after a year.
You see, the thing about fuel, however slight the increment is, there will be a ripple effect on all goods and services. That's just the way it is. Artificially, by the way, it might appear small, 200 shillings. But people will go to purchase clothes and they'll tell them, the prices of fuel went up.
Wabula bino byonna Minisita Mbezo Waguno n'aguli Minisitule y'ensimbi Henry Musaasizi abiwakanyizza n'agamba nti eggwanga lyetaaga ensimbi ez'okuvujjirira embalirira yaalyo.
If we pass this proposal to increase tax on diesel and petrol will give us 450 billion Uganda shillings. If we don't pass it, we are forfeiting 450 billion. I want again appeal to the House that we are in this to look for revenue to finance the budget. So if we lose this proposal, because everyone is saying, yes, let's increase, the question is by how much? And how much we are saying, since you agree that we increase, let's increase by 200.
Paalamenti wabula esaze ku musolo gavumenti gwe yabadde eyagala okwongera ku kasawo ka seminti nga buli kasawo gavumenti yabadde eyagala ekwongereko omusolo gwa nnusu 10.10 wabula paalamenti egusaze okudda ku nnusu 7.5. Paalamenti mu mbeera y'emu egaanye omusolo gwa stamp duty okusoloozebwa ku kukyusa obwannannyini ku ttaka nga guno gavumenti yabadde eyagala gwongezebwa okutuuka ku bitundu 3 ku buli 10 okuva ku kitundu 1.5 ku buli 10. Abaka bagambye nti omusolo ogw'ekitundu ekimu n'obuuzi obutaano ku buli 10 mungi nnyo era bano baasinziddemu alipoota ekoleddwa omubaka wa munisipaali y'ekira Ibrahim Ssemujju Nganda ewakanya omusolo ogwo bwetyo paalamenti n'ekkaanya n'alipoota ya Ssemujju. Okuwera emmotoka enkadde ezisukka mu myaka 15 okuva lwe zaakolebwa okudda ku myaka 13 nakyo paalamenti ekigaanyi, abaka bagambye nti okuyisa omusolo guno kigenda kwongeza ebbeeyi y'emmotoka. Alipoota y'ababaka abatono eremesezza omusolo guno ogwa Traffic and Road Safety Amendment Bill yasomeddwa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mukono Hanifa Nabukeera. Omusolo gwa import duty ku ngoye enkadde oba emivumba nagwo gwongezeddwa n'ebitundu 3 ku buli 10, ababaka okuli Ibrahim Ssemujju Nganda, Hanifa Nabukeera, Nathan Ndalama Fabio wa Budadidi West ne Brenda Nabukenya omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luweero bagusimbidde kuli nga bagamba nti okwongeza omusolo ogwo kigenda kukalubya obulamu bw'abantu bangi abettanira engoye enkadde abatasobola kugula ngoye empya. Mu tteeka lino erya import duty, paalamenti ekkaanyizza ne gavumenti okuggyawo omusolo ogwa environmental tax ku bintu okuli eddagala ly'abantu n'ery'ebisolo wamu n'eddagala ly'ebiwuka erikolebwa wabweru w'eggwanga. Omusolo ku mwenge omuka okuli wines, whisks n'ebirala ebiva ebweru w'eggwanga gwongezeddwa okuva ku shiringisi 17.5 buli liita y'omwenge okudda ku shiringisi 13.5 ku buli liita y'omwenge. omutemwa gwa business isasula omusolo gwa vati mu nkola ya IFRIZ gwongezeddwa okuva ku shilingi 15 bwe gubadde okudda ku nusu 3 ate business eziweza capital wa milioni 3 mu nteekateeka eno ze zigenda okubeera n'enkola ya IFRIZ. Omusolo ku sukaali nagwo gwongezeddwa okuva ku shilingi 10 buli kilo ya sukaali okudda ku shilingi 2 okuva ku shilingi 2 ku buli kilo ya sukaali okudda ku shilingi 3 buli kilo ya sukaali nga gwongezeddwako nusu 10 ku buli kilo. Okuwandiisa obwannannyini ku boda boda omusolo guli nnyo okuva ku shilingi 20 okudda ku shilingi 50. Parliament esuuzizza gavumenti omusolo gwa 17% ku buli 10 gavumenti gwe badde yagala okuteeka ku software nga wano omubaka wa parliament wa Kampala Central Muhammad Nsereko ategeezezza nti kino kigenda kukosa enteekateeka ya gavumenti y'okulaakulanya ebya tekinologiya minisita Musaasizi kyakkaanyizza nakyo. Parliament era eyongeza omusolo kulangi asiigibwa ku bizimbe nga langi akolebwa wano mu ggwanga ateekeddwako omusolo gwa shilingi 5 ku buli liita by'ebitundu 3 ku buli 10 ate nga langi avaayo ebweru w'eggwanga ayongeddwako omusolo gwa shilingi 12 by'ebitundu 10 ku buli 10. Paalamenti yakuddamu okukubaganya ebirowoozo ku musolo ku misolo emirala olunaku lw'okuna lwa ssabbiiti eno ng'olunaku lw'enkya paalamenti luwaddeyo ekungubagire eyabadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Helen Nakimuli eyavudde mu bulamu bw'ensi eno.